ithi aziwe asiphethe khalimpele buya sibabhengele bele sibafasele sebesibizele bele sibagaxele njengoba sesihlangena siphelele aziwe asiphethe khalimpele buya sibabhengele bele sibafasele sebesibizele bele sibagaxele njengoba sesihlangena siphelele
nwabizelane amaphoyisa khala maserina nibadlagaye nwabizelane amaphoyisa khala maserina nibadlagaye
sihlelele sipholele kamnandi and the next day
nakamaphoyisa
Nga 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 n